More touch.
You.
Mahela. Mahela. Toshi Mahela. 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 Kumwaga Mahela. 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 Mahela.
Nawaga Mahela. Nawaza Mapei. On the way. Itagili Ray. Nawaza Mahela. Nawaza Mapei. On the way.
Bado bishi ndazi saka pay, si delay, kwenye way, I want my K, kwangwa wana say, peki na kupa somo, idi ya kakupe plomo, silewi masifa sifa, silewi mapicha picha.
Nawaza mahera, nawaza mapay, on the way, itagiri rei, nawaza mahera, nawaza mapay, on the way, itagiri rei.
Na haso, mi geniga, ya, nafuta jasho, mi maniga, ya, mtoto mkali, ha, nifiga, ya, nahongwa gali, ya, anapigwa.
Nawaza mahera, nawaza mapei, on the way, itagiri rei, nawaza mahera, nawaza mapei, on the way, itagiri rei.
Miniko fasta ya ni kama master, miniko juu ya ni kama laster. Mtoto mdogo yako wewe fanta, miniko bizi kusaka mkwanja.
Fure, bobu, watu, mobu, hapa, yobu, staki, chobo.
Nawaza mahera, nawaza mapei, on the way, itagiri rei. Nawaza mahera, nawaza mapei, on the way, itagiri rei.
Na misha nyingi downtown, mapene mengi go down. Hakili zao zitoshi, kichwa ni fulu mimoshi. Waso saz, yeah, bado nazi changa. Cheki matozi, ha, wanavo tanga tanga.
Nawaza mahera, nawaza mapei, on the way, itagiri rei. Nawaza mahera, nawaza mapei, on the way, itagiri rei.
Mandugu wanakunja, mbishi minafunga, madishi na yatunga, nyejisi minadunda. Kivipi mini sande, bichi usini gande, wichi usini pambe, street ya chani tambe. I'm taking ni wini ni tambe, wajinga jinga na piga, awawezi kuflow na iga, na shika moja yangu namba, kokote pote na tamba.
Nawaza mahera, nawaza mapei, on the way, itagiri rei. Nawaza mahera, nawaza mapei, on the way, itagiri rei.
On the way, ela, pei.
Ooh, yeah.
Such delay.
Don't wait for perfect moment. Ooh.
Nawaza mahera, nawaza mapei, on the way, itagiri rei. Nawaza mahera, nawaza mapei, on the way, itagiri rei.
Woohoo, take your time and make it perfect, nigga. More biz, chill, razzo, barrier, tosh, woo, cause the boat.
Nawaza mahera, nawaza mapei, on the way, itagiri rei. Nawaza mahera, nawaza mapei, on the way, itagiri rei.